Urban Music.
Original top shot up in this one, man, you done now. Kidene!
Achibuari, Paulo! Hi mama, alo, 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 kipe si, alo, alo. Paka sasa ya tupi ampalo.
Shafika na subiria wana kukibao gram tole kupatia mini po kinyonge kibachira anaumia weka makuwaga ulisemo shagaria zungu na kipiga na simu na nikatia nataka rongoni na tena we weza kwa Shafika kasolo we weza kwa na kusubiri usijere bora nisi endo si kwa chere alo 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 kipenzi alo alo paka sasa tupia mpalo alo 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 we baby alo alo paka sasa ya tupia mpalo
unanikata sim unanikata unanikata sim zangu unanikata 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 sim unanikata unanikata sim zangu unanikata unanikata sim unanikata unanikata sim zangu
umeshafika mbona haujatoka. Unajua nimetoka Tabata, nimemtuma mtu kuja kukuita. Tavuri weka weseli takata, mbona sasa naleta kunata. Sije piga yo weka kibaka. Unavyojua nivyo kufa kwaku, nimenivuruga penzi la.
Unanikata, sim, unanikata, sim zangu.
Habari ndo hiyo, wajamani squeeze wamekuaje mche wanaikalia. Squeeze wamekuaje nje wanaichuchumia. Squeeze wamekuaje nje wanaikalia. Squeeze wamekuaje nje wanaichuchumia. Wanaikalia, wanaichuchumia. Wanaikalia, wanaichuchuka matula. Wanaikalia, wanaichuchumia. Wanaikalia, wanaichuchumia. We vipi wanangu?
Oya.
Tutimue.
Poa tu.
Masela.
Oya.
Tutimue.
Poa tu.
We vipi wanangu?
Oya.
Tutimue.
Poa tu.
Tutimue apo apo kama unatimu unatimulia apo apo kama unachafu unachafulia masera kama unatimu unatimulia wanangu kama unachafu unachafulia mwanangu unashika fumbi unatimulia apo apo unachafu tatu unachafulia unatimulia unachafulia unatimulia unachafulia masera unatimulia unachafulia unatimulia unachafulia unatimulia unachapa mamba kwe
kama una kidara kifua shati hapo na kama una kofia njokati kama una kidara kifua shati hapo kama una kofia njokati jamani hapo hapo zungusha wanangu zungusha hapo hapo zungusha wanangu zungusha hapo hapo zungusha wasela zungusha hapo hapo zungusha majita zungusha.
Meshafika mbona haujatoka? Unajua nimetoka Tabata, nimemtuma mtu kuja kukuita. Bavuri weka weseli takata.
Records.